yeah, oh 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 yeah, oh
yeah, oh yeah, oh
yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh ugale. Ama nikupeleke shopping, ama nikupeleke mbugani ukatali mama.
Mama sika.
Ama nikupeleke ukale, sema nikupeleke shopping, ama nikupeleke mbugani ukatali mama.
Mama sika.
Na umenuna, nuna, 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 unachanga.
Nchanga.
Siacha kununa, nuna, 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 unachanga.
Nchanga.
Fanya kama unalamba lipsi, kwani ule mchezo ja umisi. Naomba mashavu ni kukisi, tu wako moe wanao tulisi. Ma baby, 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 ule mchezo,
tukacheze tena na leo.
Baby, 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 ule mchezo,
tukacheze tena na leo.
Kanipe leo, ukantowe ushambaku. Sare, sare, tukaluke misambaku. Kanipe leo, ukantowe ushambaku. Sare, sare, tukaluke misambaku. Kani peleo, ukantowe ushambaku. Sare, sare, tukaluke misambaju.
Kani peleo, ukantowe ushambaku. Sare, sare, tukaluke misambaju.
Oya, oya, oya. Oya, 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 peku, peku, nipite, niludie tena mama. Oya, peku, peku, ni magoli, nila wama. Oya, yetu, yetu, le mchezo, wakuteza kwa kuinama. Oya, kwetu, kwetu, le mtawa, kwetu, wetu, napenda nyama. Nyama, hey, nyama, we, nyama, hey, nyama. Panya kama unalamba lipsi, kwani ule mchezo ja umisi. Naomba mashavu ni kukisi, tu wako moe wanao tulisi. Ma baby, 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 ule mchezo,
tukacheze tena na leo.
Baby, 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 ule mchezo,
tukacheze tena na leo.
Twende ukanipe leo, ukantowe ushambaku. Sare, sare, tukaluke misambaju.
Twende ukanipe leo, ukantowe ushambaku.
Sare, sare, tukaluke misambaju. Kani peleo, ukantowe ushambaku. Sare, sare, tukaluke misambaju.
Kani peleo, ukantowe ushambaku. Sare, sare, tukaluke misambaju.
Oya, oya, oya. Oya, we. Oya, kumbi kenge.
The Mix Killer.
Oya, oya.